Tukulede ngudo.
Yesebo.
Tukulede marwaliro.
Yesebo.
Tukulede masomero.
Yesebo.
Agaro kubuza mwe. Mwede songa utakozi. Omye yamba de koti oyu.
Kubula lye emirimu eri abavubuka mukoze wochi.
Wane mirembe jaliwo, wane mirembe jaliwo kwe jangu nkubulile. Wanaka mwanyi kaliwo, wanaka mwanyi kaliwo ngatumanya kukalima. Neka mulinga kaliwo, neka panira kaliwo nga neka pamba tulima. Manaba sajja wajjawo, manaba sajja wajjawo erabyo nokubizisa. Ate gwoluba gambako, ate gwoluba gambako nti obwo buyaye bwakubwa. Buli kimu bakimanyi, ebitunyiga babimanyi basalawo okusirika. Ugoluba gambako, igoluba gambako ng'empingo ziruma. Wano enguudo zaaliwo, wano enguudo zaaliwo laba zonna okubomoka. Buli omu ali ku lulwe, bategeka bukagga bwabwe abasajja batuta. Emiranga egiriwo, emiranga egiriwo bana abasajja bakinya. Twagala batuleke, twagala bagende kati pulani tusala. Banange batuli bubi, banange batuli bubi, teri alina mirembe. N'akatono kolina, n'akatono kolina, bali lwedde okukakomya. N'obulamu bwolina, n'obulamu bwolina, tebeguyera balumwa. N'embwa zaabwe zogera, n'embwa zaabwe baziwa emirimu erambu zikola. Olaba amasomero, amasomero mwalimu education naye yafa. Byonna ne babizisa, byonna ne babizisa, ffenna nga tulaba. Buli kimu bakimaze, buli kimu bakimazeo eggwanga lizika. Ekimala kimala,
mutuleke,
kimala,
tusaba mutuleke,
bye mubi ebimala,
mutuleke,
ebimala,
tusaba mutuleke,
tuli mu miranga. Tusaba
mutuleke,
mwatulimba,
mutuleke,
waize banga.
Tusaba mutuleke,
bakulu bannamwe batuoninga, batugamba nti abasajja bekyanga. Bannamwe batuoninga, akaseera kali tukaba abasajja okwekyanga. Era akaseera maama katuka, buli kyaliwo maama kyakyuka. Emirembe gyaliwo gwe gyakyuka, kati buli wamu emundu zesooza. Tolaba bakulu we bakaba, tolaba bavubuka bato we bagakaba. Kasukaali nyo kakaba, akaba akamere nako no kakaba. Kati buli kimu ne tukikaba, abetukaabira bali mu kukola bubagati. Emirimu ne bagiwamba, okula n'obuuza ngenda kukola ki. Amateeka bagakyusa, amateeka kati batwalira na mu ngalo kati. Bana abasajja tubakooye, njagala mufungise era tubagobe kati. Ekimala kimala,
mutuleke,
kimala,
tusaba mutuleke,
bye mubi ebimala,
mutuleke,
ebimala,
tusaba mutuleke,
tuli mu miranga,
mutuleke,
ire miranga,
tusaba mutuleke,
mwatulimba.
Mutuleke,
waize banga.
Tusaba mutuleke,
ekimala kimala.
Mutuleke,
kimala.
Tusaba mutuleke,
bye mubi ebimala.
Mutuleke,
ebimala.
Tusaba mutuleke,
tuli mu miranga.
Mutuleke,
ire miranga.
Tusaba mutuleke,
mwatulimba.
Mutuleke,
waize banga.
Tusaba mutuleke,
mama nakaba. Ni tata kaba,
tusaba mutuleke.
Jaja na kaba,
mutuleke.
Nena iba kaba,
tusaba mutuleke.
Waboda na kaba,
mutuleke.
Nganomu subuza kaba,
tusaba mutuleke.